impumelelo ayikho lula. Bangivala amehlo ngibona ikusasa lami. Banika imbali abaphambi kwakho. Ngidingulwazi le ndlela iyahlaba. Ngidingulwazi such a good feeling. Ain't no matter how we get. With a man, I'm faggly spools all up and I'm in the piece of stress. I'm not malice for me. He's a bona mate. Gama piano. Umangizu Christiano. Gama piano. Ungangibiza Cristiano. Ngamapiano. Ngamapiano. Uchayva nabobani uchayva kanje. Uchayva nabobani uchayva kanje. Uchayva nabobani. Isitayi sakho siyasithanda. Angazi ngithi. Chaiva nabo banu, chaiva kanje. Utiche yunghe puleli singwa minangwa ngunosi nomisina. Utando lungaka, yuvela pinaka.
Ungatsiki.